It's legendary.
Angathi zondela my time. Zondela. Eh. Ingaba yini pilo? Ay, maungeke duze kwami. Ingaba yini pilo? Ay, maungeke duze kwami. Ah, eh, eh. Itinga pia kanjani? Ngaphandle kwakho.
Zondela.